It's time for Masters in Music, baby.
Akikana mashoga zake sifa kwangu mimi. Anadai ni mimi tu mwingine wa nini? Alivo ni beautiful na shindwa kuamini. Minywele misinga singa macho kama jini. Pale penye tumetoka hawajui nawe. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza nawe. Pale penye tumetoka hawajui nawe. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza nawe. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Make me say Babylon, ili mradi na kufata mission.
When you walk, ujiona nichosha kabisa. Na ukibudi bounce, miona niloga kabisa.
Me are you till I die, till I die. Takufata baga mwisho hawai. Pale penye tumetoka hawajui nawe. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza nawe. Pale penye tumetoka hawajui nawe. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Denge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Make me say